Wananita?
DJ English.
Yes, sir. I want to talk to you, Baba. And I'm going to talk to you. Where did you reach? I'm going to talk to you, Baba. I'm the Kingdom family. Salu Baba City. I'm Salim Yahuyo. And I'm with you, Willy. One night was the first disco sound. DJ Moody. Salim DJ City, Baba. Where did you find? I'm going to talk to you. Unambo yapo kwa niyamba wazio wa yanga baba Ni watoto wa yanga Afrika, watoto wa jangwani Atoe nao sasa DJ Mrisho Twente Wanakubali umishe tu Mama tali, tali la bombola Tali, tali, tali la bombola Tali, tali la bombola Tali, tali, tali la bombola Kanywa sayo na vila kutu Kanywa sayo na bila kujua Dakika mbili ya gazini Watoto wakota wakapiti Kanywa sayo na bila kujua Kanywa sayo na bila kujua Dakika mbili ya gazini Watoto wakota wakapiti Awazi wa yanga, sikilize ya Napenda yanga toto wa jangwani Napenda yanga toto wa jangwani Yani ya wanapinzani Yanga toto wa jangwani Napenda yanga toto wa jangwani Napenda yanga toto wa jangwani Yani ya wanapinzani Yanga toto wa jangwani Tege tena ni zarufani Wanapogwa dimbani Tege tena ni zarufani Wanapogwa dimbani Dakika ya shirini Mpila upo nyavuni Yani mechi naisha Kombe lipo mkononi wapinzani macho chini lawama zote golini napenda yanga toto wa jangwani napenda yanga toto wa jangwani yani wanapinzani yanga toto wa jangwani napenda yanga toto wa jangwani napenda yanga toto wa jangwani yani wanapinzani yanga toto wa jangwani Taita gitaga kukukuta, unaweza kumtoka Taita gitaga kukukuta, unaweza kumtoka Utajiona umewini, na kuelekea golini Ile unataka kupiga mbwitite lazima kukute Na kama unasila, ndugu yangu utalusha matekebwa Napenda yanga toto wa jangwani Napenda yanga toto wa jangwani Yani ya wanapinzani, yanga toto wa jangwani Napenda yanga toto wa jangwani Napenda yanga toto wa jangwani Yani ya wanapinzani Yanga toto wa jangwani Hata huyo kijeba Mbae mnamtegemea Hata huyo kijeba Mbae mnamtegemea Hatuwezi kumuofia Sababu tunamjua Kwanza mipira ya juu Anaishia kuiangalia Ila yanga tunavifa Hakuna asiyejua Kwanza ni zarufani Anatulia dimbani Ule winga na kiza wajinga Anakimbiza Yani huku namba mbili Saji wandwa piti kinyozi makipiga cross Tegete ya kukos Napenda yanga toto wa jangwani Napenda yanga toto wa jangwani Yani ya wanapisa Yanga toto wa jangwani Awatoto kigogo mapenzi baba Awanamucha mama ungeno kwini Kagera Unity Asa mama na wanangu Kingdom Nanga family, nanga family Hey, matagiri watoto Wanitua nanga family of wili Wabishinacha Hey, wanitua Senegali baba Webzi sudi msalibia DJ Mrisho baba Hey, wanati Tuente, tuente Napenda yanga tonto wa jangwani Napenda yanga tonto wa jangwani Yani ya wanapinzani Yanga tonto wa jangwani Wanitua the pastor We DJ Moody I'm Salim Yahuyo DJ Sidney Sababa na DJ Fanny Achidi kilo zambi baba Na kukubali sana mwanangu Mwabali pesa Twiti twiti Masela yanga tonto wa jangwa Magita yanga wana mpiza Masela yanga wana mpiza Gulumo yanga wana mpiza Nanyandu yanga wana mpiza Weslimu yanga wana mpiza Yoko yuma yanga wana mpiza Chidi yanga wana We chidi kilo safi DJ Mrisho na kukubali sana Abdul Wache
wanamuita Salu Baba City. Salimia mwitito kwini adiki mlisho nipeleke mbelembele hapo. Wanamuita mlisho kwa chango kwini adaboechi amsalimia nisheka magwaida wela magango sambamba na suma Baba Sida alimango senge huyo ya msaga sumu komeni mwanaume wanamuita mze mwindo baba. Tende bere bere ni jambisho hapo, watakubali tu. Abdu wache baba, wanamuita kado kado, sambamba na mgeni. We Seba, amsalimia Habibu Ogwini. We Zulu wewe, wanamuita Josephini. Twende twende, mama toto wa jangwani, wate mikono hewani. Watoto wa jangwani, wate mikono hewani. Watoto wa jangwani, wote mikono hewani. Watoto wa jangwani, masela mikono hewani. Watoto wa jangwani, wote mikono hewani. Watoto wa jangwani, mikono hewani. Watoto wa jangwani, watoto wa jangwani. Asadiki waswa, asadiki waswa, nakukubali sana. Baba Jai, Baba Jai, salimia Salu Baba City. We baba mgeni, twende. Watoto wa jangwani, wote mikono hewani. Watoto wa jangwani, watoto wa jangwani. Twende alidika pala babu. Salimia huyo, sele okwini. Twende dijamlishu wapeleki wapeleki hao, watele watu. Yapo nambogo ni haba watoto wa jangwani baba. Twende, twende, twende. Twende, twende. Masela yanga wanamizani, Nayangi yanga wanamizani, Majita yanga wanamizani. Twende, twende, twende. Ebwana tijo. Twende magapelo kufunika, nimekuja kuwashika. Cheza na yanga wanatisha, nani anabisha. Twende magapelo kufunika, nimekuja kuwashika. Cheza na sudi anatisha, nani anabisha. Twende magapelo kufunika, nimekuja. Watoto wa chumba kimoja, we Fati msalimia huyo. Wanamuita Richard baba, mpambanaji bora kabisa. We mdau pepe, twindi twindi. Cheza na yanga anatisha, nani anabisha. Twende magapelo kufunika, nimekuja. Adije mdisho baba, I respect you.
Wananita
DJ English.